Yaga. This is truly love, truly love. This is when I would work class.
You're lying.
Bezi upofu, kalini na mapungufu. Aoni ya tarufu, kunusa ipi nzuri ipi mbaya. Nimejikanyaga kumpenda, kumpenda kisha kaenda. Kanijaza mavidonda, mavidonda. Aina uguwayo,
nende fall away.
Mwazenu na uguwayo,
natamani nipote.
Aina uguwayo,
nikibidi nisimwone.
Mwazenu na uguwayo,
maumivu mapenzi.
Mapenzi na uguwayo,
nende fall away.
Aina uguwayo,
natamani nipote.
Aina uguwayo,
nikibidi nisimwone.
Aina uguwayo,
maumivu mapenzi.
Penzi chupa la chai umeli mimi na sukari hakuna. Magombeni mwembe chai wanakuita mfano wa mama. Yeti ukajikuta aluantani kutupisha ni shawani. Uwe baba wishi mazonge uenda waringia gobore. Mapenzi ni ache, nipe muda kidogo nipumue. Moyo komae, nipe muda kidogo nitulie. Ewe njiwa, peleka salamu. Nenda mwambie nimefunga ukurasa. Aina ugua, jamani naugua. Mapenzi naugua, mwenzenu naugua. Aina ugua, jamani naumia. Mapenzi naugua, mwenzenu naumia.
Naomba usinitoe kwenye pepo yako. Mana mie mnyonge mnyonge. Au umekunywa pombe mwana nisombe. Ili mradi unisahau.
Mwanaume macho kodo, unaga jambo dogo, havikupiti kodo.
Naomba usinitoe kwenye pepo yako. Mana mie mnyonge mnyonge. Au umekunywa pombe mwana nisombe. Ili mradi unisahau.
Eri niwe pofu kuliko kukukosa wewe. I go die for you, you go die for me, my angel.
Get you back to the love nice to be. This is when I work classic. I see my baby Karini. Baby sound on the mix. Baby sound on the mix. Baby sound on the mix.